xanaysay dhaxantayga way heshanaysood si dhabaad ii jeclay dhaxaad igu dhaaranaysood dhabtayda ku seexanaysay dhaxantayga way heshanaysood si dhabaad ii jeclay haddu xisihi dhammaaday
Jaila dhabiga ilabtaade